ngicela ibangcwele sivule kuJohane wokuqala ngalinge mumva hayi ivangeli kodwa incwadi yokuqala uJohane ayibhala. Siqala isitade sisha ke namhlanje sika First John. Niyazi ukuthi kuwumkhuba wethu la ekhanyeni ukuhlala sihlale sifundise iy'ncwadi ngokuphelela kwazo, ngoba siyakholelwa kakhulu kulento yokuzama ukulifundisa lonke izwi likaNkulunkulu. Uthi umphostoli uPawule ma evalelisa kuma-elder ebandla lase-Efesu uthi, anginacala ngagazi lamuntu ngoba angizange ngiyeke imihla nobusuku ukunifundisa the whole counsel of God, zonke injongo yikaNkulunkulu, zonke inhlelo namaplans kaNkulunkulu. Angizange ngishiye lutho bazwana base-Efesu, konke ngangikwazi nganifundisa khona. Lokho enanikuthanda ningishala izandla uma ngikufundisa, nalokho enaningigxeka nifisa ukungixosha uma sengikufundisa, kodwa nganifundisa nonke konke. Ngakho ezami izandla zimhlophe, washo njalo uPawule. So ke nathi sinaleso sifiso leso ukuthi uNkulunkulu evuma isikhathi sikhona silifundise lonke izwi lakhe, kakhulukazi iTestamente elisha la khona zonke izinto zambulwe zasobala zingasekho ey'thunzini nama-symbols eTestamente elidala. So ke sizotatisha uJohane kulamasonto, maybe iy'nyanga ey'zayo, angazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani. U-First John uthi uPawule futhi, uma ukhumbula laphana ebhala uTimothy incwadi yesibili ayevalelisa ngayo kuTimothy kuchapter 3 verse 16 uthi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi ilungele ukufundisa, ukusola, ukuyala, ukuqondisa, ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe, epheleliselwa yonke imisebenzi emihle. Yonke imibhalo kusukela kuGenesis kuya kwisambulo, yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi ilungele ukufundisa, iyasiza, iyakha. Ngakho sinaleyo nkolelo leyo ukuthi njengoba uNkulunkulu edekile wadeka idili ngeBhayibheli, ungadli nje kuphela lapha kwisitambu nokhari wenkukhu ngoba ikona okujwayele. Abantu bayenza njalo sometimes, noma ungamkhipha umyise restaurant kune-buffet uhamba yocinga u-curry and rice ngoba iyona nto aphila ngayo. makuhlotshisiwe ekhaya kudli u-curry and rice, noma usumise restaurant nazi izinto, nanawo amapasta, nawo amasaladi, what nazi izini abo-seafood kodwa ahlale kule nto ayaziyo kuphela. UNkulunkulu akathandi sibe njalo. Njengoba esinikeza izwi lakhe liyidili, liyibhafe iBhayibheli, okufanele ngesikhathi esithize ugcine ukutholile konke, ngoba konke kunomsoco owahlukile owudingayo njengomzalwane. Umuntu akayukuphila ngoJohn 3:16 kuphela, kodwa wadinga wonke amavesi, ulidinga lonke izwi likaNkulunkulu. Amen. Nale ndawana ezingalivusa usinga mayishunyayelwa, kufanele sichaze nje, ke sichaze i-doctrine nje ney'fundiso, sihlanganiso A no-A, sichaze ukuthi izinto zakheka kanjani. Uyayidinga nazo ma uzokhula uqine, ube mature ekukholweni kwakho. Amen. So ke siqala lesi sifundo-ke sikaJohane wokuqala. So ke ngifuna ukukwenza namhlanje, ngifuna ukuyi-introduce incwadi, sikhulume nje ngey'nto ezimbalwa ngayo broadly, then ke sobe sesitadisha amavesi awo 4 okuqala, uchapter 1 uverse 1 kuya ku-4 iwona esizokhuluma ngawo namhlanje. Kodwa-ke ngifuna ukuqala ngokuyi-introducer. Siqale nje ngombhalo wencwadi. Nizomkhumbula-ke uJohane umphostoli, babili oJohane eBhayibhelini, abababili kodwa bagqamile babili, khona lo besifunda ngayo ekuseni umbhabhadisi. Akusiyekele lo uJohane owaye umphostoli, uzokhumbula ukuthi babe bawu-12 uJesu uma ebabiza. Uma ufunda lapha ekuqaleni emavangelini uzombona ebiza uJohane nomfowabo uJames, kwakhona umfowabo babe amadodana kaZebedi, khona ubaba kuthiwa uZebedi, babehlala enorth yaka Israel emaphandleni akhona endaweni yaseGalile kwakukhona ke lapha eGalile khona ilake enkulu ebizwa ngolwandle laseGalile soke amadoda amaningi nje lapha i-trade yawo ejwayelekile ukudoba bama-fishermen bayadoba lapha badayisa ofish into abayiphilisa ngayo uJohane ke naye noJames umfo wabo nobabu wabo kushuthi kwakuyibhizinisi lasekhaya ukudoba ofish lapha olwandle laseGalile badayisa lapha emaphandleni aka-Israyeli e-north uJesu-ke mayedlula athi uJesu wakhulela eNazareth noma azalwa eBethlehem wakhulela eNazareth iNazareth elinye mawuthanda leyigodi zaseGalile noma ungathi amalokishi amanye aseGalile so-ke uJesu mayihamba ambize kuJohane nomfowabo ukuthi nabo bamlandele babe abafuni bakhe uzokhumbula noma babe bawu-12 khona le 3 eyayiclose kakhulu kunoJesu kunalaba abanye abawu-9 kwakuwuPetru mese kuba uJames kube uJohane babe ungathi inner circle bona uJesu ayibasondeze eduze for example uma uJesu ekhuphukela entabeni efuna ukuvezela abantu ukuthi kahle kahle injani inkazimulo yakhe njengoNkulunkulu ubukeka kanjani uyakhumbula ubuso bakhe bashintsha bakhanya njengelanga inwele zashintsha ingubo zashintsha wayekhuphuke nabawu-3 kuphela le-3 uJames uJohn noPeter abanye bashiye phansi entabeni abayibonanga leyo episode leyo ma esezobethelwa yakhumbula ma eyothandaza eGetsemane lapha epaki yaseGetsemane wahamba nabo bonke then laba bawu-11 ngoba uJuda wayengasekho basala lapha buqamama wahamba nale-3 wasondela naye then nawaqhela wathandaza kwakuyona inner circle yakhe le abantu babeseduze bazi konke ngaye naye dependa kubona for encouragement neyinto enjalo kwakuyi-inner circle and uJohane ingathi uyena owayeclose kunabo bonke even nalaba bawu-3 kujesu mawuthanda mawukuthi uyafuna ukucabanga ujesu enama-best friend uJohane ungasho ukuthi kwakuyena mngane omkhulu kajesu wayeseduze kunabo bonke uzabizwe ngomfundi lo ujesu ayemthanda wayebathanda bonke of course abafundi bakhe kodwa yena bamsinglisha out to the disciple ujesu ayeyithanda ngoba yayiclose kuyena kunabo bonke makudliwa for example umbona uJohane ehlezi eceleni kwaJesu encike kuyena sometimes noma uJesu esebethelwa efa ezovuka ahamba ezulwini ushiya umsebenzi wokunakekela uma wakhe uMaria ushiya kuJohane yamkhumbula uthi mame naye indodana yakho ekhomba uJohane because waye close kakhulu noJesu ibalekile leyo nto egcina emqondweni nakho uma studyisha lencwadi kaJohane ngoba njengoba eyibhala kunezinto alwa nazo abantu abasebefundisa imfundiso eziyamanga ngoJesu bethi ningabakholwa uJohane ningawakholwa amaqhegu lawa azini nawo amaqiniso esiza nawo ngokuthi kahlahle uJesu mawusumhlola ngokujulile hayi nje lokho kuJohane ukuthi babe mazi mawusumhlola ngokujulile kahle kahle waye nje enje uJesu uJohane ubhala lencwadi ukulwa nabantu abeza nezambulo ezintsha ngoJesu ezayidukisa amabandla laphana e-Asia Minor. So-ke, uma uJesu esebethelwa khuphukela ezulwini, uJohane wahlala eJerusalema njengabanye abapostoli basebenza kancane laphana, hayi kancane kakhulu. Yena wayejwayele ukushumayela noPetru, uyakhumbula ma bedlula ethempelini kuneshosha, sithi sicela imali sona, uPetru athi asinayo imali, kodwa ngegama likaJesu sukuma wayehamba noJohane lapho. Ubabona behamba bobabili, eyindaweni eyiningi wayeyi-ministry partner kaPetru. Kodwa-ke ebudaleni bakhe umlando uyasitshela ukuthi wahamba wayeshumayela endaweni yase-Asia Minor la kuyi-Turkey khona manje wasuka ka-Israyeli. Amabandla amaningi la wayetshale uPawule uJohane wayewumfundisi wawo elida khona eshumayela khona futhi ebhala iy'ncwadi ebhalela zona la mabandla. Ebudaleni bakhe nje waphila isikhathi eside kuJohane ukudlula abanye abapostoli. Abaningi bafa eluJames wayeyokuqala ukufa umfo wabo. Abaningi bafa kodwa waphila nakaze kwaba ila kubo 90-95 AD. Ilake ebhala khona iningi lalezi ncwadi ezibhala, ibhala khona ivangeli lakhe. Umfunda lapha ngathi amavangeli khona uMatthew, uMark, uLuke bese kuba uJohn uyena obhalayo lapha. Wabhala nalencwadi uFirst John noSecond John noThird John and then wabhala nencwadi yesambulo. Uyena lo uJohane kuyisambulo yathi uyabona uma uqala ubhala amabandla awu-7 ase-Asia Minor ngoba kwase kulona bandla asebenza kulona ikakhulukazi lelo umpostoli uJohan. So ke ubhala la ngabo mhlambe yabo 1890-95 kanjalo, just before impilo yakhe iphele. Angithi you understand lento yo 18 eminyaka. Njengoba sik 2021 manje, sik 2021 kusukela uJesu afika eminyaka iqalwa kanjalo, roughly uJesu afika ngabo 81-82 mayizalo. Then ke amaqala iminithi la ko 80-30-31 akhuphukele ezulwini ngabo 33 kanje. Then ke uyaqhubeka ubale sekuphele mhlambe 60 years njengoba uJohani ebhala lezi incwadi kuze kufike kuthina manje u 2000 years masikhuluma ngalo 80 sesikhuluma ngale yonto leyo. So ke into enkulu ayibhalelayo uJohani njengoba ebhala incwadi nizobona ke masifundisa kuqhubeka. Inkinga enkulu kunabantu abafundisa amanga eAsia Minor. Bangenele emabandleni bafundisa izifundiso ezidukisayo. Enye yezinto ababeyifundisa, babefundisa ukuthi uJesu akazange azalwe okwangempela abe umuntu. Le zinto abathi babeyibona uJohane babebona nje umoya wakhe engathi spoke, bebona engathi ghost, kodwa uJesu akazange azalwe okwangempela abe umuntu, ngakho akazange afe okwangempela, akazange avuke okwangempela physically, akazange akhuphukele ezweni okwangempela physically, kwakuyinto nje ene spiritual meaning. Asakhona namanje amabandla afundisa kanjalo. Belazi bandla abapostoli. Selahlukana abanye sikhona abapostoli abawu-12. Akusho ukuthi bawu-12, bawu-12. Bakhona nalaba abanye abapostoli. Wangichazela ngelinye ilanga omunye ubaba wakhona omakhelwane wami oyigosa lakhona into enkulu. Bathi uma amavangeli Matthew, Mark, John, Luke befundisa ngempilo kaJesu, for example makuthi uJesu wazalwa, akuchazi ukuthi waphuma ngempela esibelethweni sentombi uMaria wazalwa, azenzeki into enjalo na uyazimos. Kodwa makuthi wazalwa kuchaza ukuthi wayezalwa ngokusha. Angithi uyabona makuthi uJesu wafa, Musa wena ukucabanga ukufa kwangempela kuthubula umzimba, angithi nawe kubuye kuthiwe ukuthi safa kanye naye uJesu kodwa uzange ufe uyaphila. Angithi so ke kune spiritual meaning sokuthi wayilontuza wayiphenduka ezonweni zakhe efa maqondana nesono, bafundisa kanjalo. Masithiwa wavuka kunjengawe mawuphuma emanzini okubhaphathiza kuthiwa uvukile ekufeni, kuchaza ukuthi usuzelwe kabusha, umuntu omusha, uyisidalwa esisha. Makuthiwa ukhuphukele ezulwini kunjengawe mawuvala amehlo ukhuleka ukhuphukele emazulwini ngomoya wakho, bafundisa leyo nto enjalo. Now leyo nto bangcwele i-dangerous ngendlela eyisimanga. Ayikho insindiso ma ungakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu owaba umuntu, wafa, wavuka, wakhuphukela emazulwini. Awunakusindiswa ma ungayikholwa lezo zinto. Ma uyispiritualize, uzenze zibe ama-metaphors eyingathekiso eyifana nokuthi kodwa eyingasho njalo ngempela, angeke uze usindiswe. Le nto ozoyibona la masifunda kuJohane babekhona abantu abanjalo. Ungaze uyibuze ukuthi ngabe sekwenze njani umuntu aze aqhamuke nento enjalo. Kwakune-philosophy, ngizongena khona manje emavesini. Kwakune-philosophy ebizwa nge-Gnosticism. Gnosticism igama elichaza ulwazi. Gnosis ngesiGreek. So ke babekholelwa ukuthi inyama i-evil, yonke into e-physical nje ingcolile, umzimba ungcolile, into eyisono nje umzimba, into enhle umoya. And indlela yokuthi umuntu axhumane noNkulunkulu kufanele aphume enyameni, athole lo lwazi oluzomenza akhuphukele phezulu engqondweni yakhe ukuze akwazi ukuxhumana noNkulunkulu, babekholwa into enjalo. So ke you can imagine uma into enjalo ifika ebandleni bathi uJesu esemzimbeni, uNkulunkulu enomzimba, it can't be. UNkulunkulu akwazi ukuthi engcwele ewumoya ongcwele bese azoxhumana nenyama engcolile, umzimba ongcolile. No. It means nje waye kwakubuyeka sengathi umzimba kodwa kokuwumoya kuphela, because uNkulunkulu akwazi ukungena into lengcwele. So uyaqhama kanjalo leyo nto leyo igcweleke emabandleni ase-Asia Minor, uJohane ufuna ukuyilungisa among other things. And you can imagine uma abantu bekholwa leyo nto ukuthi umzimba kahle kahle into engcolile nje ezophelela ethuneni, into ebalekile umoya, bagcine sebethi nendlela engiphila ngayo emzimbeni doesn't matter. noma ngaphila esonweni akusho lutho vele umoya obalekile noma ngaphila nomi kanjani ngomzimba wami umoya obalekile uzombona uJohane ethi no awukwazi ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ube cruel kubazalwane bakho. Awukwazi ukuthi uyamazi uNkulunkulu kodwa uphile ngendlela engcolile. Uthi uma nifuna ukwazi umuntu osindisiwe, bukana indlela aphila ngayo, bukana ukuthi wenzani ngomzimba wakhe. Ningakholwa ilama false teachings alabantu abafundisa amanga. Niyathola bangcwele. So ke kunaleyo nto eyenzekayo eAsia Minor, uJohane abhalela ukuyilungisa. Andike mayiqala la uzombona ukuthi uvela ahlale phezu kwayo ngqo. Indaba asibukeni ke lamavesi uverse 1 kuya ku 4 iwane sokhuluma ngawo namhlanje and then ke kuyoqhutshekwa ngesonto elizayo. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sakubona ngamehlo ethu sakubheka sakuphatha ngezandla zethu okwezwi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona sifakaza ngakho futhi sinishumayeza ngalokho kuphila okuphakade okwakukhona kuyise kwabonakaliswa kithi. Lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani ukuba nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Ngakho ke siyanilobela lokho ukuze kuphelele intokozo yenu. So ke lento isingeniso isendlalelo to incwadi kaJohane. UJohane ke uyathanda ukubhala kanje akafani noPaul noPeter nabanye ababhali. Akabhala introduce athi kunini nise Asia Minor uJohane umpostoli lobhala akuthanda ukubhala kanje nevangeli lakhe uvela ahlale endabeni. Uvela agcuma ahlale asebenzisele nje kuthiwa ama-prologue isingeniso esi-introducer indaba yakhe. So ke kube nje uphila manje ngabe siyamqamba sithi umpostoli mahlala phezu kwendaba John ngoba ubhala kanjalo uma ibhala incwadi yakhe uzombona nendlela abhala ngayo uthanda nje ukugawula 1 2 1 2 ungazi ukuthi iyonke into kuyena i-black and white. Umuntu owazi uNkulunkulu akaqhubeki nokona angachaza into eningi finish adlulele kokunye. Ma ungamthanda umzane wakho awumazi uNkulunkulu adlulele phambili. Uma hlale endabeni nje uyibeka izinto ayigawule umebhala kodwa kuyasiza ukwenze njalo ubhala ngendlela ekhumbulekayo ngendlela eclear ukuthi yiphi message afuna ukuyiveza. La esingenisweni sakhe u-announce okokuqala ukuthi ubhalela ini ufuna ukuthini ngale ncwadi ayibhalayo. Mawubuka uverse 3 angithi uthi lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani ukuba nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina inhlanganyelo yethu inoyise nendodana yakhe. Ukuba uchaza ukuthi ngobani, why sibhala, why sishumayela, shumayela ukuthi nibe nenhlanganyelo nathi nize kwi-fellowship nathi. And inhlanganyelo beshilo ngaphezulu kuverse 2 ukuthi ilokhu kuphila okuphakade okukhona kuyise manje uJesu wakuletha kwazovezwa. Into ayibhalayo uJohane ufuna abantu abafundayo bazofellowshipa naye kwi-eternal life ekuphileni okuphakade. Ngizochaza ichaza ukuthini lezo zinto lezo kodwa ngifuna uthole nje umqondo phezulu. UJohane ufuna uma ufunda incwadi yakhe ungenakho ukuphila okuphakade uze ekuphileni okuphakade uzoba ingxenye yakho uzohlanganyela kanye noJohane kanye nabanye abakholwayo kanye noNkulunkulu nawe ube ingxenye yokuphila okuphakade uJesu akulethile. Masifunda khona manje la sizobona indlela ayenza ngayo le nto uJohane. Ufuna lo muntu ofundayo ayeke ukuthemba labantu abafundisa amanga eAsia Minor athembe yena Johane nobufakazi bakhe ngoJesu. Ukuphila okuphakade kuza ngokuthi umuntu akholwe amaqiniso ngoJesu. And lawo maqiniso ngoJesu awatholakali noma ikuphi. Atholakala kuma witnesses ayemazi uJesu and uJohane uyeyokugcina yalawo ma witnesses. So ke ubhala ukutshela abazali baseAsia Minor ukuthi bangcwele. Manifuna ukuba ingxenye yokuphila okuphakade kuzomela nizwe ngami. kuzomela nilalele mina niyeke labantu abanikhohlisayo ngoba mina engazi uJesu uzobondlela phala ngayo la ukuthi engathi uyishaya isifuba ngempela ithina sambona ithina samuzwa ithina samthinta ngezandla ithina simaziyo ngakho yekani ukulalela inkohliso yabantu abangamazi nilalele thina ngoba ukuphila okuphakade nizokuthola ngokuthi nikholwa amaqiniso ngayo uJesu andima mathatha amaqiniso nayo emqondweni nizokukhombisa wona manje okokuqala ukuthi lo Jesu uNkulunkulu okwesibili ukuthi lo Jesu waba umuntu okwangempela wezemhlabeni ukuze azofa avuke akwazi ukucela izono zethu kanjalo okwesithathu ukuphila okuphakade kutholakala kuyena kuphela so ke ukusummarize again lo mqondo ophezulu engifuna ube nawo Master Dishala Mavisi uJohani ufuna abantu bamjoyine nabo babe nokuphila okuphakade njengaye ukuze babe nokuphila okuphakade bamele ukukholwa amaqiniso ngoJesu ukuthi uJesu uNkulunkulu owaba umuntu wafa wavuka futhi ukuphila okuphakade kutholakala kuyena kuphela hayi kwenye indawo and lawo maqiniso bazowathola kubapostoli okuyibona abambulelwa lawo maqiniso lawo nezo lento bangcwele so ke ileyo nto nawe engifuna izwi namhlanje Master Dishala Mavisi asiwabukeni ke ngifuna siwabuke siwatadishe sibuke nje iflow yawo ngokufishane ubone ukuthi uyayibona inawe lento engiyishoyo noma ngiyazakhela nje bayazakhela phela abafundisi intshumayelo lifundiwe ivesi kodwa mayeseshumayela ashumayela into engahlangani namavesi awafundile kodwa uyafuna uyikholwe leyo nto ayishoyo angithi uliphethe ibhayibheli lakhe asitadishe ndawonye lokho okwakukhona kwasekuqaleni soke kunento uJohane afuna ukukhuluma ngayo eyayikhona ekuqaleni lo wasekuqaleni ngikholwa ke ukuthi usekuqaleni ochaza ukuqala komhlaba ngoba ngiyamazi ubhala kanjani uJohane ngesinyalazi ivangeli lakhe yakhumbula ivangeli lakhe mayiqala uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayeyinkulunkulu kanye noNkulunkulu uma sesikonke kwadalwa ngaso uyabona sekuqaleni kukhomba before izinto idalwe so ikhona into uJohane afuna ukukhuluma ngayo eyayikhona ekuqaleni izinto ingakadalwa right esakuzwa sakubona ngamehlo ethu sakubheka sakuphatha ngezandla zethu lento yayikhona ekuqaleni somehow oJohane bakwazi ukuyibona ngamehlo bakwazi ukuyithinta ngezandla yayiphysical bakwazi umethi bayibheka uchaza ukuthi sayi observer kahle igama esigrikini liveza ukuthi akufanje nokuthi ngiyabuka ngiyabheka kuphela mase ngiyadlula kodwa chaza ukuthi ngiya observer ngiyitadishe lento ngiyinterpret lento uma inje futhi chaza ukuthi uthi njalo uJohane emsayizwa lento sayibona ngamehlo yayikhuluma sikhona iphambi kwethu sayibheka sayibukisisa lento sakha ama conclusions ngayo sayithinta ngezandla zethu uyayi physically phambi kwethu umesethi okwezwi lokuphila into lephathelene nezwi lokuphila and sesiyabona already ukuthi uyaphu uJohane ngoba siyamaza ukuthi ubhala kanjani siyalaza ivangeli evangelini wafike wathi wambiza uJesu ngolizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi umesethi mayehla athi ukuphila kwakukuyo ulizwi so ke mayese khuluma ngezwi lokuphila immediately siyabona ukuthi oh khuluma ngoJesu manje uyena lo Jesu wayekhona ekuqaleni eNkulunkulu angithi uJesu wayekhona emandulo uthi uJesu phambi kokuthi uAbraham abekhona mina ngase nginguye engakabi khona uAbraham wayekhona emandulo uJesu so ke lo wayekhona ekuqaleni uJesu lo esamuzwa wakhuluma ukuthi uJesu wayeshumayele eNazareth uJesu ehamba nabo John eJerusalema bemuzwa ngezabe indlebe bamthinta ngezabe izandla bambona ngawo amehlo and mayethi owezwe lokuphila uchaza ukuthi lokuphila khuluma kuzobona amasehla ukuphila okuphakade mayethi owezwe lokuphila ngamanye amazwi lamazwi aletha ukuphila okuphakade akuyo uJesu and lonke iyaklikha ngithi emqondweni wakho uyayikhumbula somewhere uyamkhumbula ethi uJesu abantu bathi abantu mabemshiya mesethi nani nizongishiya nebuza abafundi bakhe mase yaphendula uPetro athi singayaphi inkosi ngobani amazwi okuphila kuwe nayi lento yabona so ke iwona lamagama ukhuluma ngoJesu ngempela okuye kukhona amazwi esithi masiwezwa siwakholwa asinikeza ukuphila okuphakade Uyabona uverse 1 uchaza ukuthini ne? Lokho kuphila verse 2. Kwabonakaliswa oh ilawo Johana babese bembona bemthinta khona ngoba lo kuyakuphila kwakukhona ekuqaleni kwabonakaliswa chaza ukuthi kwambulwa kwalethwa emhlabeni kwakhishwa emaphakadeni la kokukhona kwambulwa emhlabeni kwabonakaliswa bese uJohane sakubona kwambulwa kuthina sayibonela thina ngamehlo ethu uma uJesu esuka emazulwini ehlezi oba umntwana ezoba indoda kwaIsrayeli sambona sifakaza ngakho babethunywa lokho vele abaphostoli bathi uJesu nina niyoba ufakazi bami masenamukela umoya ongcwele nitshela abantu ngami ukuthi ngempela ngeze emhlabeni nayibona imangaliso zami ngempela nguNkulunkulu ngafa nanikhona ngifa nangibona ngivuka nangibona ngikhuphukela ezulwini hambani niyobatshela abantu ukuthi amaqiniso lento ngoba nayibonela ngosi angithi njalo bangcwele into eyenza silikholwe ivangeli siyikholwe lezinto noma izwakala njengezinganekwane kubantu ukuthi sinama eyewitnesses ayekhona zenzeka akusiyona inzwa bethi lento kaJesu akusiyona inganekwane ecocwa befundise emasontweni yinto abantu abayibona ngamehlabo babekhona yenzeka and labantu ababekhona yenzeka basibhalela phansi Asikhuluma into esezwa ngomuntu owezwa ngomuntu owezwa ngomuntu. Sikhuluma into esayizwa ngomuntu owaye khona wayibonela. Ingakho sikholwa maqiniso la umlando le. Akusiyinganekwane. Soke uJohane ulethele umqondo ukuthi uthiwe bangcwele eFA lentuze neEfeso eAsia Minor. Khumbulani ukuthi ngangikhona lezi zinto zenzeka. Ningalela kanjani manje abantu abakhuluma amanga? Bathi inganekwane lezi kwakuyispoki khumbulani ukuthi ngangikhona ngikhuluma into engizwa ngendaba ngayibona ngamehlamo sifakaza ngakho futhi sinishumayeza ngalokho okuphila okuphakade yabona uma ikhuluma ukuphila okuphakade manje kuxhumana nalowa amazi okuphila nalawa naleya nto ayikhona ekuqaleni so ke lo Jesu wayekhona ekuqaleni owambulwa bambona okuye kunamazi okuphila uyena lo letha lokhu kuphila okuphakade oJohane abafakaza ngakho manje beshumayeza ukuze abantu bezoba nakho ukuthi ukuphila okuphakade okwakukhona kuyise uyabona uverse 2 mayephele okwakukhona kuyise and siyabona futhi singempela iyona lento ayisho nalapha evangelini ngoba uthi ulizwi wayekhona ekuqaleni ekanye noNkulunkulu ekuNkulunkulu uyena lo lizwi wakhuluma ngaye wambiza ngokuphila okuphakade okwakukhona kuhlezi nobaba emazulwini before kuzalwe kuze emhlabeni kuzovezwa philo kuphakade kwakukhona kuyise kwabonakaliswa kithi mayisathi verse 3 lokho esikubonileyo khumbula ngithi lokho kuphilo kuphakade lo Jesu abambonile ombulewe kubona bayibona ngamehlo sakuzwa sinishumayeza khona nani lento esintshela yona sintshela yona ukuba nibe nenhlanganyelo nathi and ukhuluma ngalokho akuphilo kuphakade sifuna nibe nenhlanganyelo yokuphila okuphakade yingakho sinishumayeza lamaqiniso esiwaziyo sayibonela wona ngoJesu kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uvezani angithi ubethe ukuphila okuphakade kwakukhona kuyise nendodana yakhe sokele umethi banenhlanganyelo naye uveza ukuthi nabo banenhlanganyelo kulokhu kuphila okuphakade uJohane wayesindisiwe kholwa uJesu nabo bonke abasindisiwe baba munye noJesu babe munye nobaba and therefore banokuphila okuphakade nani sifuna nibe nakho ingakho sinishumayeza simbhalela umesethi kuverse 4 ngakho ke sesiyanilobela lokho ukuze kuphelele intokozo yenu noma intokozo yethu simbhalela lezinto ukuze nibe nokuphila okuphakade and ekuphileni okuphakade kunentokozo yonke intokozo iyapheleliswa Number ngcwele. So ke asisummarize. Kahle kahle siphele intshumayelo la senzo wenza application. Senzonitshela ukuthi yenzani ini ngalento le ekade niyifunda. Kodwa asisummarize again ngoba seniboyile amavesini. UJohane ubhala uyashumayela. Zonke lezi zinto ayishona izinto ayibhalayo unenhloso ngazo. Njobe ebhala lencwadi unenhloso. Yini inhloso yakhe? Ubani bekade ngilalela? Yini inhloso kaJohane njobe ethatha ipeni ebhala lencwadi uhloseni ufunani ufuna labantu abazoyifunda incwadi yakhe nabo babe nokuphila okuphakade. Usho njalo uverse mahlanzi uverse 2 no 3 uyambona ukuthi usho leyo nto leyo. Ngiyanishumayeza ngiyanibhalela inhloso yami ukuthi nani nibe nenhlanganyelo, i-fellowship. I-fellowship uchaza ukushera izinto, kunento ekhona wozo fellowship anathi share and leyo nto kuverse 2 ukuphila okuphakade. Ngifuna nibe ne-fellowship nathi ekuphileni okuphakade. Ngifuna uzofellowship noNkulunkulu Baba, noNkulunkulu indodana, nami Johane, nabanye abazalwane ekuphileni okuphakade. Wozo sijoyina. Wozani nize ekuphileni okuphakade leyo i-title yale ntshumayelo yami. Woza nawe uma ukuthi awakafellowship ekuphileni okuphakade, woza kukhona ukuphila okuphakade. UJohane ileyo nto ayibhalelayo. Yini ukuphila okuphakade? Landela nje lamagama ayazisho wona. Ukuphila okungapheli, ukuphila okuforever. Into yokuqala okuyichazayo ukuthi uma usunayo lento awusazi ukuya esihogweni ngoba isihogo sibizwa ngokufa kwesibila ngithi. So ke umuntu uyafa ngoba semhlabeni akukhulunywa ukuthi awuzukufa emhlabeni, lokho kuzokwenzeka kuthina. Kodwa kuchaza ukuthi asizukuya ekufeni kwesibili komphefumulo okuyisihogo, sophila thina masifa. Nomefu uyophila okholwa yimi, usho njalo uJesu. Akayi kuye ekubhujisweni. So ukuphila okuphakade number 1 kuchaza ukuthi wena awuzukuya esihogweni kodwa uzoyemazulwini. Umuntu onokuphila okuphakade kusuke kuchaza lokho. Okwesibili, lokhu ukuphila okuphakade kuveza ukuthi kwamanje, ngoba kuthiwa sinakho manje ukuphila okuphakade, kuveza le transformation eyenzekayo umuntu uma esindiswa, eguqulwa isimo efaniswa noNkulunkulu kumoya wakhe. Kuthiwa ubekade efile uma esesezonweni, bese esindiswa uma esethi uyaphila umuntu usenokuphila okuphakade. Kuchaza ukuthi engakasindiswa ubenenhliziyo emzondayo uNkulunkulu. Manje usewamukelisa umoya ongcwele, wamnika inhliziyo entsha enothando for uNkulunkulu, useyaphila. Ingqondo yakhe bekade ivalekile, ingawafuna amaqiniso kaNkulunkulu efile. Manje ingqondo isivulekile, usiyalikholwa iBhayibheli, uyamazi uNkulunkulu, useyaphila. Ukuphila okuphakade sekukuyena kuchaza i-transformation eyenzekayo kuwena uma umoya ongcwele efika empilweni yakho. Umoya ongcwele uma efika uletha kuwena ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade ukuxolelwa izono ukuze ungabusa isihogweni uye ezulwini. Ukuphila okuphakade i-transformation yokuzalwa kabusha ube umntwana kaNkulunkulu, wamkeliswe i-eternal life, ukuphila kaNkulunkulu kungene kuwena uma umoya ongcwele ngena kuwena uguqula isimo. Niyandisend abathandekayo. Hey, kumele niyazi ne doctrine nje ifundiso. Ngingakasho ukuthi ziya izinto zakho. Ngingakasho ukuthi i-troll iyaphushwa umsebenzi nendlu yakho. Nezinto zakho ziyeza nezimali zakho. For understand nje i-doctrine ukuthi ukuphila okuphakade kuchaza ukuthini. Amen. So ke uJohane ufuna abantu babe nayo leyo nto leyo. Ufuna abantu basindiswe uJohane. Ingakho ebhala le ncwadi, incwadi umvangeli uya evangelize, ufuna abantu abangasindiswa ngabasondela. Indlela umuntu azosindiswa ngayo ilento ayibonayo manje uJohane yenza la. Angithi umbona igcizela le ndaba ukuthi sezwa, sabona, sabheka, sathinta ngezendla zethu, siyafakaza. Ngoba indlela umuntu asindiswa ngayo, usindiswa ngokukholwa umuntu, ngokukholwa iqiniso. Umuntu ukuze asindiswe kumele alalele iqiniso, alamukele njengeqiniso. And la eAsia Minor basebeqala ungalamukela iqiniso ngoba kukhona abantu abafundisa amanga. Uthi uJohane, webazalwane, ukuze nisindiswe nibe nokuphila okuphakade, nimele ukukhumbula ukuthi ubani ophethe iqiniso. Akusiyena lo mbhishobhi Mbumbulu manje osefikile eAsia Minor. Akusiyena lo mpostoli Mbumbulu osefikile eAsia Minor othi une knowledge ehlukile, ejulile, yonke into ispiritual kuyena. OJohane ningabanaki, bakhuluma enyameni, thina siza nezinto zokomoya. Abantu abaneqiniso ithina boJohane esayibonela ngosi. Sezwa ngezethu indlebe, samthinta ngezethu izandla uJesu. Sayibonela thina, samobserva, sambona esebenza, sakonclude ukuthi ngempela lo indodana kaNkulunkulu le. Bayibonela ngamehlo uJohane, ngakho simele ukubakholwa bangcwele. Usho njalo kubazane baseAsia Minor. And then ke simele ukukholwa yini? Bathini kahlahle uJohane lesimele ukuyikholwa? Wayekhona ekuqaleni loJesu, uyindodana kaNkulunkulu. Wehla sambona, wazoba umuntu. nokuphila kukuye uyizwi lokuphila. Nisenamba ncwele. Ngiyaqeda khona manje akwaphele 45 minutes. Okay. Ngilaleleni 5 minutes more. Uyazizwa lezi zinto ayilethe insindiso empilweni yomuntu. UJesu uNkulunkulu. Mawukholwa ukuthi umprofeti nje. Uyindoda nje eyayilungile. UNkulunkulu ayihamba naye, awusoze usindiswe. Mawungakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, angeke uzuye ezulwini. Niyandisenda bathandekayo. Uthi uJohane simele ukukholwa ukuthi uye lo wayekhona ekuqaleni, uye lo lizwi. Uye le ndodana kaNkulunkulu verse 3 embiza kanjalo, wehla wazoba umuntu number 2. Wazalwa uJesu. UNkulunkulu wambathi inyama uba umuntu, bambona uJohane ngoba kubalekile lokho, otherwise akazange afe kushuthi. Mayingafanga wavuka, mina nawe uthi uPaul esasezonweni zethu, 1 Corinthians 15. Uma uJesu engafanga wavuka physically, mina nawe siyimoshela isikhathi nje mathi siyakholwa. Ngoba izono ayikhokheliwe. Zisalinde ipunishment izono. Shuthi mina nawe masifa siye sihogweni ngoba shuthi uJesu akazange afe makuthi akabanga inyama. So ke waba inyama uJesu, asikholwe leyo nto leyo, singezwe ngomuntu oshinto ehlukile. Uma leli bandla libiza ngabapostoli, nanoma ubani omunye noma angayinika liphi igama efikesho njalo, simshaya indiva ngobani? Ngoba sinobufakazi obuqandula ikhanda babantu abayibonela ngamehlo. Nombani oqhamuka noJesu owenye version, ushembu neversion yakhe kaJesu. Abathi uJesu akekho, bathi uJesu khona, kodwa uJesu is one of the prophets, and kahle kahle uShembe wanikwa uyena uJesu amandla ukuthi amthumele ezizweni sakaZulu ngoba yena wayethile ezizweni samaJuda. Beza neversion kaJesu engashongo ukuthi bafundi bayo hambani nenze izizwe zonke abafundi. Leyo version asiyamukeli ngoba sineversion yabantu abayibonela ngamehlo, bayizwela ngeendlebe zabo, oJohane. Uma amaMuslim eza neversion yabo kaJesu omunye wabaprophet njengoMohammed, asiyamukeli leyo version yamanga ngoba sineqiniso labantu ababekhona yenzeka lento. Nezo bangcwele. UJohane ugcizela lento ukuthi kholwani mina Johane, izwani ngami, nibayeke bonke abanye ngoba mina kuverse 1 ngezwa, ngabona, ngayi observela ngawo amehlo, ngamthinta ngezami izandla. Yamkhumbula uThomas emthinta? UThomas engakholwa. UThomas mayiqeda ukumthinta wakholwa, wawa ngobuso bakhe phansi wathi, Nkosi Nkulunkulu wami. Sizwe ngalawo madoda lawa ayekhona. Wayekhona uJohane uThomas emthinta, wayephakathi endlini, wambone emthinta ethinta izikaya, eyibona uThomas ekhona uJohane. So ke basibhalela amaqiniso ababekhona. Angithi nasenkantolo kwenziwa nje bathandekayo. Ijaji imali zothatha isinqumo, lifuna ukuzwa ngabantu ababekhona, lifuna ukuzwa ngawo wezwa ngomunye, owezwa ngomunye. Lithi ubani owabona emdubula? Ubani owayekhona owaze wathelwa machaphazelo egazi? Ubani owambona ebamba isibhamu? Ubani owayekhona? Mayevela umuntu onjalo ethi ngabona, futhi umuntu othembekile, mase lithi ijaji qo, guilty. So ke nathi we have a testimony yama eyewitnesses, ingakho silibamba ivangeli. Ingakho singadatazeli ngalo noma ngaqhamuka ziphi imfundiso. Asinyakaziseki kuleli dwala ngoba lakhelwe phezu komlando wabantu ababekhona. Ayi bangcwele, ngiyafisa niyibambe le nto le. Ngoba basazofika abantu abakhuluma yonke into mawukuthi awakabezwe. Abaphikisa ngayo yonke into, beza ngobuchule, beze ngeyindlela ongakwazi ukuyiphendula, bakuchazele ukuthi kungani uJesu engakwazi ukuba lento kuthi uyiyona. Khona nje enye i-documentary edlala ku-Discovery, uma ukuthi uyayibuka i-DSTV, ethi The Historical Jesus. Uyayizwa leyo assumption, ichaza ukuthi lowo weBhayibheli akekho historical lo. Lowo uyinganekwane, ake sikhulume ngalo owayekhona ngempela. Mese bayamveza ukuthi uJesu lo owayejola noMary Magdalene, uJesu lo onengane yazalwa yafihlwa, uJesu lo wayenjanjani, akazange avuke ngempela. Abafundi bakhe bayakha lento bayifabricator, beze naleyo version bathi kholwana iversion yethu ngoba ithini ososcience. Angithi ivela nakudiscovery into yescience lento udiscovery, uhamba abheke ilwane enzeni, mayeseza ne-documentary kufanele uyikholwe phela nayo ngoba ososcience. asiyamukele leyo version leyo. Yamanga leyo version. Kweyaminhliziyo isandu ngiyashaya phansi ngithi qo. Ayikho true leyo version. Ngoba kune version yama eyewitnesses. Nawe ngifuna ube njalo unganyakaziseke ekukholweni kwakho. Yilona iqiniso lelesinalo. Iyona into eyenzeka ngempela lesibhalelwe la ngoba sabhalelwa abantu abayibonela ngamehlabo. Ngakho bangcwele asibambelele kulo Jesu weBhayibheli. Singabakholwa abanye oJesu eshinyezwa bona abanye abantu. Asikholwe lo Jesu oNkulunkulu. Lo Jesu owazalwa intombi ingayazi indoda. Lo Jesu wakhula wenza inhlobo ngeenhlobo zeyimangaliso ngoba babekhona abambona basitshela ngazi amadoda athembekile awu 11. Asikhole lo Jesu owafa wabethola esiphambanweni engakaze enze isono. Sikholwe lo Jesu owavuka ngesonto ekuseni emva kokuthi efile. Asikhole lo Jesu wakhuphuka ngefu waye ezulwini yathi ngilosi uzobuya futhi kanjalo njengoba bebone ekhuphuka. Asikholwe lo Jesu lo. And ekholweni lo Jesu kunensindiso nokuphila okuphakade. Amen. Asithandazeni. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi wawagcina lamaqiniso. Sawabhalelwa phansi amadoda esingawethemba. Amadoda ayekhona zenzeka izinto. Amadoda angenazathu sokukhohlisa nokuqamba manga. Laba babese Asia Minor nalabo abakhona manje ngesikhathi sethu baneyizathu eziningi zokuqamba manga. Abaningi babo bafuna imali. Abaningi babo bafuna idumela nokulandelwa abantu. Bafuna ukuzwakala behlakaniphile ngathi beza nententsha engaziwayo. Kodwa sakhile kuleli idwala eliyizwi lakho. Ngoba liyiqiniso elifakazelwa abantu abalibhala beyibonele ngawo abamehlo. Sisize uNkulunkulu wethu silikholwe. Sibambelele kulona noma kufika ziphi imfundiso. Sime kulo sakhe kulo. Ngoba kulo sinokuphila okuphakade. Uma sikholwa uJesu owafela izono zethu wavuka ukuze sibe nethemba ekuvukeni kwakhe. Ukuthi ngempela uNkulunkulu wayenayo izono ziyaxolelwa. Siyakwazi nathi ukuxolelwa izono. Ngiyabakhulekela Nkosi abakhona phakathi kwethu abanezono ezingakaxolelwa, abangakabi nakho ukuphila okuphakade. Moya ngcwele ngiyathandaza ukuthi ubanikeze ukukholwa lamaqiniso. Ha okungasiwe inganekwane. Ubanikeze inhliziyo ezobambelela kulo Jesu, imethembe lo Jesu okuyena ngempela owafela izono zabantu, wavuka emathuneni. Wakhuphukele emazulwini ozobuya futhi masinyane azohlwela bonke abantu abaphilayo njengokwemsebenzi yabo. Siyakubonga lenkonzo uNkulunkulu wethu. Siyakubonga ngaleli tende nalendawo esikwazi ukuyihlanganisa. Siyakubonga ngokuba nathi usize sikwazi ukukhonza kahle. Siyakubonga lo moyo lokhu ungena kancane usiphephetha ukuze sikwazi ukubekezela, sikwazi ukukonsentrate. Siyakubonga ukuthi unathi uphakathi kwethu nokuthi uyasebenza phakathi kwethu ngezwi lakho. Yamukela ke lonke udumo na yonke inkazimulo egameni lika Jesu. Amen.